Hey, wejua ni ngori ukipicheki pia lestaks tumebona dizen kila mtu ni kreki mumi ni kisha seki na waza shida zangu nona kanji niko nazo azizi jika sana bleki ni lifestyle wasi force study nikimeza cosmos tisa wasi dose ni ya flight test me ni kujena results loud covid dog niko joma dawa flani zuni kiuza saiko sick eri uliza nani doc nikuwa giza nuna beba denje kwa buru utafika kama haiko ghost walk uliza nani boston nobody knows cheesy squeezy lisha giuka hey. Na night feng ya magaidi wezi niko sana mbanga kene na yu squeezy nika haidi na zingatia haizi warazi wa oshu skinja pana story spendi riba zini saibi strong tina maindi mangwari nikiroga na ziwasha tasi karabangi bili ya mazaidi napendaga fighting kama weni follow wezi kai street kurika waifa kichiki saichi dangerous guys kila mali tuko vita wezi mesia meza kukatezo mamtengo na niflexia nje kwa dunga nkiwa mtejo neza text pia menyora kenga na nyonyanjwa nina test pia muki membao sakitukiza na Shakespeare hadi tu chill manja kwa nataka six pia siuzangi chungi bangi kuna degu set pia kanyaga clutch kese la futa isi pia wejwa ligori ukipicheki pia less thanks tumebuna design kila mtu ni kreki mumi ni kisha seti na waza shida zangu nona kanji niko nazo azizi jika sana bleki ni lifestyle wasi force study nikimeza cosmos tisa wasi dose nikia flight test me ni kujena results loud kwa we dog niko joma dawa flani zuni kiuza saiko sick eri uliza nani doc nikuwa giza nuna beba denje kwa buru utafika kama haiko ghost walk uliza nani boston nobody knows cheesy swizi lisha giu kanga night
yo nioke mbele bila kuangalia manyu sahi maziwa list na chukua ni kambalu ndo nikuje ni make sure beat imerianyu luku old school ilileta pisipiamu magirimba choche kwa kufanya utoshe kwa mate wa kisos ndo maketi ya sose alafu kesho stuke kai ya nuluwa iposhe ujibiwe ee na nachukua benzo istoshe alikuwa sharp boy akatan kwa batman cold dog boy kundrace kam na candygan artist nikiwa mad na giuka artisan misi umalasa yani sindo umaliza nikapienga na katrit kanyungi those kanyungi hatuombi na nakapikisha magoti one man street na sahau mini moti shit wame build data
yezu hey, jaza kuti wejwa ningori ukikicheki pia less thanks tumebona design kila mtu ni kreki mumi ni kisha seti na waza shida zangu nona kanji niko nazo azizi jika sana bleki ni lifestyle wasi force study nikimeza cosmos tisa wasi dose nikia flight test me ni kujena results loud kwa we dog niko joma dawa flani zuni kiuza saiko sick eri uliza nani doc kwa giza nuna beba denje kwa buru utafika kama haiko ghost walk uliza nani boston nobody knows cheesy swizi lisha giu kanga title.